Zendo wazo genda yoyo namba zungu. Mumuchimanyi, nti mwina chemutunda, mutunze chivu, nubufuta bwetu wakafuna, buba tunulide. Obo zungu tiba tufanga angana ku. Bagami zinjagalo tunulide, mboko chezali woku besije. Ngatebana bao, kumulaba tufuta yade. Bo, abasajia, bagenda, bafunida. Bine, bintu ebyo ganti government, inu government yigenda, genda. Na yefe, tuba igide kochi, tuba kupekebi unje vivite tuituwa. So, chinuchu nanzo chendo oza, chintu chababubu kachibajida. Gweno wako kure tendo oza, wow, yomo siru, ayo, tategera. Tuvile ku people power bichi checha people power chirunji nyo tuchiforminge neze ndoza tuandisose koze sabantu bano ne tutegera nti omuntu a flying atye nyunyi banange ekintu gwanga kintu kirala tetugaana nti oba tebasobola kufuga ti no ekintu kyonna kisoboka naye gwebagaye nti ekyo kisinde bwe kizzeewo essaawa zino abantu bagenda gaggawulirewo essaawa zino era taabe mugagga nga tolina ngeri yakuyiiya people power era nayo tolina weegenda kujja mu ki mu bwavu kusanga nti oli obedient gavumenti eyo gy'oyagala eya people power weenajjira ekusanga ng'oli mulamu.